Oh.
Mr. Wine on the Bout.
Yeah, man. Let's make this money, man. You know what I'm saying? 5,000, 20,000, 100,000, 500,000, 1 million.
Yo!
It's too much, right? Hey, yo, Mr. Wan.
What going, bro?
Let's do house, bro. Shit, it's packed slow. Yeah.
The massacre dollar every day. Sulimana ni mundu njei. Dima menya haso kugwila magobo kutila leloli ndijei. Dima panga zanga pei. Soti ena zanga tai. Dima lo wapali pose ndilibe manyazi bula kasha se. Ne, dima jazanga ne. Sulimana ni mundu njei. Dima jazanga ne. Sulimana ni mundu njei. Dima jazanga ne. Sulimana ni mundu njei. Dima jazanga ne. Sulimana ni mundu njei.
Ntawi yo chila ndilibe, bize chasing paper everyday. Kusaka makwacha kuponda padipose mpeze dola yotu ndije. Digwile chito sati ndibe, ya matope olo ndide. Ndima ya zanga sindali lazamu ndupandalama ndiligwide. Ndima zisaka sindi mango kala ndima takataka. Kumenya mahaso mpeze ya utako maziwa masikwa nungini kumaka. Yeah, yeah, sindi preketa, maluzi ndima wagojeta. Pande kandima zijeta kufuna maganyu gundima yeseta. Yeah, man on my mind eh. Everyday pase wa mugwende. Ndinefana uja wa time, of course I'm a star. That's why I'm a shine. Ndima danda ndi umpawi. Pahaso ndinefana wa machawi. Macheza kutai sana pontawi. Ndosa mango gona ka eseni mwai. Yewe, rah.
Ndima saka dollar everyday. Sulima na ndimu njunjei. Ndima menya haso kugwila magobo kutila leloli ndijei. Dima panga zanga pei, suti ena zanga tei. Dima lo wapali pose ndilibe manyazi bula kasha se. Ne, dima jazanga ne. Sulima na ni mundu nje. Dima jazanga ne. Sulima na ni mundu nje. Dima jazanga ne. Sulima na ni mundu nje. Dima jazanga ne. Sulima na ni mundu nje.
Kumenya hustle working all day. Pandala mapanga don't play. Ndima limbana ndima lusi zolimbana ndimu ntupano no way. Kwandiche la kwa mahaso. Ndikazi sake zaka jaso. Kumaja tukuta lako zoje tanda panga pano zinatafasho. Weki hadi don't forget to pray. Don't be lazy ulesi doesn't pay. Moyo unavuta pana sepa libe chinga endo kango kala pay. I make you mana spend money. Pandala mazanga prizi don't be funny. Ndizango sakuya olo ndikumane. Ndilibe na sonjito olo tidane eh. Zongo kala zinimbola eh. Fazi imango kutola eh. Life is not easy, make yourself busy. Moyo wapa nondi dola eh. Ama pata olimbika. Waule sama zuzika. Chokoza na malenga pachiri. Chose ufuna po utafika eh.
Dimasaka dollar everyday. Sulima na ni mundu njei. Dima menya haso kugwila magobo kutila leloli ndijei. Dima panga zanga pei. Zoti ena zanga tai. Dima lo wapali pose ndilibe manyazi bula kasha se. Ne, dima jazanga ne. Sulima na ni mundu njei. Dima jazanga ne. Sulima na ni mundu njei. Dima jazanga ne. Sulima na ni mundu njei. Dima jazanga ne. Sulima na ni mundu njei.